ngiyengavakashela insizwa wela sesizaka ingafica abalandeli bomculo wamasikandi bethi ukutshele beganeni wabo ngathi mangibuza ukuthi wenze njani. Athi selawo usathenjisa izikwa nezinobhoza ka-BP ngo-2021 wathi wasungisa isilandele sozithola mahhala inyanga nenyanga ukuze kube manje asikazi sizithola. Hawu kanti gede ndaweni ngiphethele usibali awude nayo usibali wama ulaidi kabusabaphalisa sigoma sakabhiphi ezivela ngentambo ezinenhlo ngathi umntu omakasiphithiphithi masekuthi eliyinto emnandiyabhi sisoyiphinda sithandwa sam. Yeah, ngena kamnandi nale mbhomozela uthande kade ngangababona ngilila ngabezikhiphile konyama restaurant bedlithi umbu besebhethi ingumaya umhlayishayo imiliyoni ku-YouTube. Hayi kona imnandi ingoma yakuthi ngingizuka yethu kuphela mshayeni bafana bethu. Awungeza sinqase ebhala mnganamtshasa lokho wawina igushe namafinyela kwingqolo yomasikande wavele wazibonisa ingqolo ngempela. Sokwazi ukubona amabhimbi asemkhumazuzi waphosti ngisho ko-Facebook. Yizwa kuthiwa waboleka u-7000 emlazi wahlala khona kumama odayisa umgqabhiso namadombolo wathi anginike vele emozibhotini ngayo yonke le mali uzuzu. Nangempela wamnika umama umgqabhiso wawina anti igushe ka-2000 athi iziboshwa sifuna ibrighti ngeswini. Yeseyibuya kwesibili ingqolo yomasikande negusha wathi asafune ukuyingenela. Akubuza baphathi bengqwele ophezu kwenxeba umfaciliza bathi kanjani ngoba wena uyiwina. Athi noma kunjalo into enegusha phakathi ofuna ukuyibona ivusela imjuju ngoba yakufaka ezikweletini. Bathi wasekuzoba inkomoko emfana ofuza nakuye. Wabaleka wazephula wathi nyawo zami ngibelethe washona ngale kwentaba ingene. Mshayeni bafana besethu. Ngizwekala kithi ebhivi ngavakashela ehlitha kungesigodini sasegoxo ngivakashela umngani wami usicoco sembuzi. Hawe ngikhuluma dodwa into ezathi ngiyigusha zabuya nevoli. Bathi babembuza wathi aningiyeke mina okokuqala ngisa ngoma ngikweleta idosi. Lelo gusha leli bezoliphuza ulakala abadala liyangena empepeni. Ngamfica emfutheni umngane wami evalela amagidangoma wakhe wathi tisethi yebo impela sini kodwa ninabafana naphapa kusho ubani ukuthi ibuzidala. Mina bengisafonela uzeco wami umlandeli wamagqesha angoma ngathi yena ngoba une-ephu yoku-editha ngomsendela isithombe sale mbuzi akhipha ikhanda afakele gusha. Mina nakhijima naphosta waphawula lowo igidangoma lakhe le ntombazane lathi kuyafana kodwa mphathi abalandeli bese beshuthile vele. Wathi noma kunjalo kodwa babone ngani ukuthi kuyaphoda nababaphoda. Hayi camkam ngijake ngikubongele nje mfuthi asinda magidangoma wakho mpintshama. Yasho ukuthi wawathole ezayoni akampini ngesiteshi uzobona ukuthi akuseyona imoda le yasevuka umoya asezikhumbulela isikhalanga nje. Mshayeni bafana bethu. Hawuthi nginikhumbuze bafana bami ukuthi mina nguba usatshena mini isikhathi samagrebhizi esimele bangwezinhla kokokudayisikobe silele mini ebusuku sotshala. Mfana obuza yonke imfula emzimbini ngiyaphuza uncane ngiyaphuza emgodi ngiyaphuza bengilikhulumeke iphutha emzimbini. Kanti ngihlaba ngenza ngazamashina ngiphasa ethekweni ngekasini edanwini ngisenikanti sakhothe ngayo imenenja yami usithembisa umpinto ufaka amadoda bathi indoda ephethe isikinya sebhulekhi phila sebevalile umjabhiso wezitha zethu. Kanti ntambe ngizibambe ngayo umphathi wohle. Kanti ngizihamba nabo abafana bami bekuye kanyaka abafana besitayela ngisingibadudula ngayo uluya abafana kashoko bathi ubhode godiwa nje kumbe wamfungeni inkinga njengebhasi yamandindi omuntu mfuzembisi njengebhasi yamagubane hathi ubhodlozi umntu ngewisa noma esekuyo. Yini ngibathisile ngamavusana umfana wakho. Hathi ukhoza wejongo nokhoza ngejongo sinekipara nje ufana amabhala esingibhale namba dlala amagama yokuthi uthanda. Yini ngibathisile ngendoda yafo yaphi ndiyavula. Wathi small Jesus jika George ngasitelo sijila ngayo. UJesu mfana wakho. Yini ngibathisile ngomthembeni mfana wakho. Hathi ngidlaza amakhoza washame ngesitepi zomathathe ngabinda bazangutho. Bathi shaye moto driving kwelisithukela sezingathola kona wazi zephela kwelaki ijangisina. Yini ngibathisile ngosimisi mfana kacebisi. Hathi wakhuza magalamu ndi lepesha kwengqabo opo bathi ntombi khale sikana ndithi wangenza zoka lam wangifake izethembiso zomendo wangishiya sengidlule emsobheni nje. Phinde ngibathuthile ngomusa umntwana wakhe. Hathi inkosi yamaphisa ekhoshe ngomgodi omakholela entibaneni bathi usidingisa umsipa ushendiva ngobude kukuli vele umsatha wenyamazane etholakala kuyo ngulubehla. Phinde ngibathuthile ngomfana omncane oshebisi. Hathi ubhobela wamagidango ngozulaza ethole dalethi ungase bathi umuntu wangukuthi untombi yangisayibhocongwa nezibwane zondiwa ukho ziyala le mvubula ziwazingo nyamacebisisa. Phinde ngibathuthile ngomelo mntakamfundo. Bathi ushindinti intombi zangaphesha komfula ngicela ufunde futhi phele mini intombi esigodi ingasashi kakhe. Phinde ngibathuthile ngosiphumelele umfana kadlamini. Bathi ngisabe ungamazi umane umusikaza mabhali njengogoloko obovu afa no-omega isiqalo nesigodi. Phinde ngibathuthile ngo-eriki umfana kashisi. Bathi u-section 21 usigogo samabhunu udala laphela ubandlulo e-South Africa nokinto washabalala kuhle wamazulu ekhonini. Phinde ngibathuthile ngonana umfana kancane. Bathi ugcilaza amagidangomaugxoba sebegcobile ushintani waphela ezandleni sikhinde sangaphasi sedushi siyangoku. Phinde ngibathuthile ngojabane umfana kaphela. Bathi unkosi bayikakile bayibeka amabala amaqedi yajika yaba mabala. Phinde ngibathuthile to do the Gongo Sim Vanasta, Tatakana Castles, our Batu Rock. And what to do the Woke Town for Navampe. But to my dad, the man opened the Gangos is fighting the Ranga and Gangas from Jenga Dilam. Kia Kuz and Panagam. Kia Mabalang and Panagam. Kia Lake and Panagan. Kia Alice and Panagala. Kia and Dumbles for Mazuki. But yet, if it is alone, that is another petty lot that you have to come for him to be better to poor men to them, he sheets.